Hali wanaagsan dhamaantiinba waa isniin bisha Oktoobar ay tahay kow sanadka 2023. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn diyaaradaha dagaalka Turkiya oo duqeymo u geystay gooba ay degan yihiin miyijiriinta Kurdiyiintu. Qiimaha guryaha dalkan Australia oo la filayo inay heerkii ugu sarreysay gaaraan. Diyaaradaha dagaalka Turkiya ayaa duqeymo cirka ku beegsaday mintidiinta Kurdiinta ee waqooyiga dalka Ciraaq. Duqeymahan ayaa dhacay saacada kadib markii weerar ismiidaamina lagu qaaday wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Turkiya. Wasiirka arrimaha gudaha Turkiya ayaa sheegay in 20 goobood oo ay leeyihiin kooxda PKK ee Kurdiyiinta lagu burburiyay howlgalkan cirka ah. Senator Melindiri McCartney oo Labour-ka ka tirsan ayaa sheegtay inay ku kalsoon tahay in shacabka Australia ay haa ugu codeynayaan aftida soo socota ee codka baarlamaanka loogu siinayo dadka indigeniska ee dalkan Australia. Tan ayaa imanaysa iyadoo maanta dadku bilaabeen inay hore u sii codeeyaan iyadoo waqtiga aftida ay ka hartay 2 toddobaad. Goobaha hore looga codeynayo ayaa laga furay gobollada Victoria, West Australia, Tasmania iyo Northern Territory. Qiimaha guryaha dalkan Australia ayaa 8 bilood oo isku xigay sii kordhayay, waxaana lagu wadaa inay heer aan hore loo arag gaaraan. Tirakoobkii ugu dambeeyay ee ay soo saarto shirkadda CoreLogic ayaa muujinaysa in bishii September 0.8% ay qiimaha guryuhu kordheen, taasoo 38,000 oo dollar ku daraysa ayaa la yiri celcelis ahaan qiimaha guryaha caadiga ah wixii ka dambeeyay bishii Janaayo. Premierka gobolka Tasmania Jeremy Rockliffe ayaa meesha ka saaray inuu doorasho ku dhawaaqi doono kadib markii ay iscasishay xeer ilaaliyihii gobolkaasi Elise Archer. Miss Archer ayaa iska casishay xisbiga Liberaalka 7 lasoo dhaafay kadib markii loo soo jeediyay eeda inay cagajugleyn iyo markaasi cadaadis kula kacday shaqaale la shaqeynayay. Golaha wasiirada cusub ee gobolka Victoria ayaa lagu dhawaaqay iyadoo isbedelo lagu sameeyey wasaaradaha gaadiidka, waxbarashada, guryaha, arrimaha caruurta iyo weliba shaqooyinka. Premierada cusub Jacinta Allan ayaa ku dhawaaqday golaheeda wasiirada ka hor inta aan baarlamaanku dib u furmin Berrito Talaada oo bishu ay 3 tahay. Ku-xigeenka premierada Ben Carroll ayaa qabanaya wasaaradda waxbarashada iyo cilmi baarista caafimaadka, halka Danny Pearson isna uu qabanayo xilkii Miss Allan ay hore u haysay oo ah arrimaha gaadiidka. Wararka dibaddana, goobaha codadka hore looga sii dhiibanayo ayaa ka furmay dalka New Zealand 2 toddobaad ka hor doorashada dalkaasi lagu wada inay dhacdo bisha 14-keeda. Guddiga doorashada ayaa furay in ka badan 400 oo goobood oo dalka oo dhan si dadku ay u awoodaan inay codkooda hore u sii dhiibtaan. Saadaasha hawada Berrito Talaada magaalada Melbourne waa roob iyo 22, halka Sydney ay tahay inta badan cadceed iyo 34 digrii. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo lacagta Mareykanka ah.